to wisdom and work.
Leo tunajifunza katika hekima na kazi.
So tumesoma kwamba Misali ni kitabu cha of wisdom, is that ajili?
Hekima.
The book of wisdom. It teaches us how to honor God in all of life.
Kinatufundisha jinsi ya kumtukuza Mungu katika maisha yetu yote.
The beginning of wisdom is the fear of God.
Chanzo cha hekima ni kumcha Mungu.
You cannot understand life unless you begin with the fear of the Lord.
Hauwezi kuelewa maisha mpaka utakapoanza na Mungu na kumcha Mungu.
And we've seen that wisdom is for all of life.
Tunaona kwamba hekima ni katika maisha yetu yote.
It's not just for Sundays and going to church.
Sio tu kwenda Jumapili na kwenda kanisani.
But this whole creation is the work of God's hands.
Kila viumbe vyote ni kazi ya mikono ya Mungu.
And he gives us guidance for every part of life.
Na anatupatia mwelekeo katika kila sehemu ya maisha.
And the work is a big part of life.
Na kazi ni baadhi ya sehemu ya maisha.
Now, when I'm speaking of work, I don't just mean your job, your paid employment.
Nikisema tu kazi, simaanisha kwamba vile unavyolipwa pesa.
But we're speaking of all that is work, all the things that people do in order to advance or to repair or to, well, to take care of some part of life.
Anasema yani kazi ni jumla ya kila kitu ambacho tunafanya, kufanya hii, kurekebisha hii na ile katika maisha.
Work starts in the Bible at the very beginning.
Kazi inaanza katika Biblia hapo mwanzo.
God worked to make the world for 6 days, then he rested.
Mungu mwenyewe alifanya kazi akiumba ulimwengu siku sita alafu baadaye akapumzika.
And why 6 days?
Kwa nini siku sita?
He gave us a pattern to follow.
Alitupatia mwelekeo wa kufuata.
Now there was nobody paying any wages for those 6 days.
Na hakuna mtu alimlipa pesa kwa hiyo siku sita alifanya kazi.
The first man was given a garden to work in.
Mtu wa kwanza alipatiwa bustani atunze.
If you're a gardener, it's a good job.
Kama wewe ni mtunzi wa shamba ama shamba boy, hiyo ni kazi nzuri.
The father of all of us was a gardener.
Mtu wetu wa kwanza alikuwa mtunzaji wa bustani.
Now, he didn't get any money. There was nobody to trade with.
Hakupata pesa yote, hakukuwa na mtu yote ambaye alifanya naye biashara.
But he did have work.
Lakini alifanya kazi.
He did work with his own hands.
Alifanya kazi na mikono yake.
Jesus worked with his own hands also.
Hata Yesu alifanya kazi na mikono yake.
He was a worker with wood.
Alikuwa seremala.
So this teaching, it's not just for people in offices or in classrooms.
Hii mafundisho si ya watu tu katika maofisi ama katika madarasa.
Every kind of work.
Ni kazi ya aina yoyote.
Now, when I studied the verses, I found that there's not very many.
Wakati nilikuwa najifundisha, niligundua kwamba sio mingi.
But the writer says the same things again and again.
Lakini mwandishi alikuwa anasema kitu moja akirudia rudia.
Really, you could put it in just 2 words.
Lakini unaweza kuweka tu kwa mambo mawili peke yake.
Just say, work hard. Now, let's see how he explains that. Well, first, see that work is honorable. It is a good thing. Now, there was work before the fall and the curse.
Kulikuwa na kazi kabla ya kuanguka na laana.
When Adam was perfectly holy, he worked.
Wakati Adamu alikuwa amekamilika kabisa, alifanya kazi. Na mtakatifu.
Much trouble and problems has come into work now.
Na shida mingi na mambo mengi yamekuja katika kazi leo.
But work itself is a good thing and it came before sin.
Lakini kazi yenyewe ni kitu mzuri na ilikuja kabla ya dhambi.
Here's a verse from Proverbs 20:29.
Katika Methali 20
So, do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. Work, you see, is something that even kings can admire, and they'll say, bring that man here, let him work for me. Good work is something that leads to honor and praise. So work is not a curse. At the end of the book of Proverbs, there's a long description of a godly wife.
Mwisho wa kitabu cha Methali kuna mama mmoja ambaye anatukuzwa hapa kwa kazi yake.
It describes many of the things she does.
Kazi yake ambayo amefanya wanajaribu kuangalia.
And you can see she's a busy woman.
Unaweza kuona huyu mama ni mama ambaye ako na kazi nyingi.
And that's part of why her husband praises her.
Ndio maana hata mume wake anaweza kumsifu.
Verse 27 says, she watches over the affairs, the mambo of her household. And she does not eat the bread of idleness. Few verses later it says, let her be praised in the city gates. The work is honorable. Good work should be praised. God even put work in the Ten Commandments. He said, 6 days you will do all your work. Often people, they rush past those words and they just reach, oh, and on the seventh day you shall rest. But there's no blessing in resting unless you have done some work. The two must come together. A lazy man can't enjoy his rest. Only a worker can enjoy rest.
Okay.
Now number two, work is God's way to prosperity. He who works his land will have abundant food, but the one who chases fantasies or dreams will have his fill of poverty. Oh, God does wish man to make progress and to go forward and to prosper.
Mungu angependa kila mtu aendelee mbele na apate ufanisi.
But the way he's given us is through hard work.
Na jinsi anataka tukue hivyo ni kupitia tu kwa bidii yetu kazini.
He said, don't be a dreamer.
Anasema, wewe usiwe tu mtu wa kuota ndoto.
Don't dream of things you'll do next year, but they're far away.
Usijaribu tu kuota ndoto vitu ambavyo utafanya mwaka ujao na bado ziko mbali.
Make sure you're doing something today.
Hakikisha unafanya kitu leo.
A man may have an empty field and many dreams.
Mtu anaweza kuwa na shamba bure na awe na mawazo ambayo ni bure.
The only way he'll get food is if he goes and digs.
Na njia tu pekee ya kupata chakula ni ikiwa yeye ataenda kulima shambani.
The Bible says that laziness is the way to poverty.
Biblia inasema kwamba mtu mvivu analeta umasikini na ufukara.
Here's some famous verses. They tell us to study the ant that God made.
Kuna hata baadhi ya vifungo vinatufundisha kujifunza juu ya wadudu vile wanavyofanya kazi.
Let me, I'll read them in English then. You can read them from Swahili there. There's five verses. It says, go to the ant, you sluggard. And a sluggard is a mtu ya mvivu, a lazy person. Consider its ways. Be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provisions or supplies in summer, and it gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Poverty will come on you like a bandit, and scarcity or lack, emptiness, like an armed man.
Aya sita inasema hivi, sita inasema ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida, wala msimamizi, wala mkuu, lakini hujiwekea hakiba ya chakula wakati wa jua. Hukusanya chakula wake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi.
Now, some preachers are saying that if you want a blessing, you just name it and believe, and then it will come to you.
Wabiri wengine wanasema tukitaka baraka, utaje tu hiyo baraka na uinue mikono yako juu na itakuja kwa wewe.
Teaching is called name it and claim it.
Wanasema kwamba utaje tu na umiliki
mikono yako. Or sometimes they call it the word of faith.
Wanasema hiyo ni maneno ya imani.
You just speak and the thing will come to you.
Unasema tu kimuujiza na unaona tu kikombe inakuja tu mbele yako unakinywa chai.
But that is not the teaching of the Bible.
Hiyo sio mafundisho ya Biblia.
The Bible says study the ant.
Biblia inasema kwamba jifunze jinsi chungu wanavyoishi.
The ant works.
Chungu anafanya kazi.
And because it works, it eats.
Kwa vile wanafanya kazi, wanakula.
God has given us the same way. Though we make plans, we carry out those plans, we continue, then we see a harvest.
Mungu ametupatia njia ya taratibu kama hiyo, kwamba tuwe na mpangilio, tupange na tuendelee hivyo hivyo mpaka wakati wa mavuno.
People find this hard to believe. So Proverbs tells us many times.
Watu wengi wanapata hii ngumu sana kuamini, na hata mhubiri hapa katika Methali inatufundisha kila wakati.
So it says, do not love sleep or you will grow poor.
Usipende kulala au utakuwa fukara.
Stay awake, you will have food to spare.
Uwe macho na utakuwa na chakula cha muda wa ziada.
In another place, in all toil or labor, there is profit.
Na katika sehemu zingine ukifanya kazi, kila kazi unayofanya kuna faida.
But mere talk leads only to poverty.
Lakini kuongea tu maneno matupu inaleta ufukara.
You've seen those places in town where people just stop and talk.
Angalia tu vikundi huko town vya siasa ya hapa na pale. Wanasimama tu vikundi kuongea tu.
I think they're just talking about politics.
Wanaongea tu mambo ya siasa pale kwa posta.
You know those places?
Unajua hapo.
But what is any of them gaining from it?
Baadaye wanafaidika na nini?
What have they more at the end than at the beginning?
Ni nini wanapata wanapoanza na hata wanapomaliza?
Nothing.
Kuna.
They just lost an hour, lost a day.
Wanaharibu tu masaa zao zile wamefanyia kazi yao na siku yao inaenda bure.
They go home and be hungry.
Wanaenda usi nyumbani kwao inakuwa ni uje kwa nyumba.
Or ladies who, they get up, they go to the salon, and they talk.
Kuna wamama wengine nao pia wacha tuingilie saloon. Nao wanaenda tu kwa saloon, ni story tu.
And they go home, what did they gain?
Wanaenda nyumbani, ni nini wamefaidika nayo?
They gain nothing.
Hakuna.
Each of us has a new gift from God each day.
Kila mmoja wetu ana jambo mpya ya baraka kutoka kwa Mungu kila siku.
Whether you're rich or you're poor, you get 24 hours every day.
Uwe maskini ama uwe tajiri, umepatiwa masaa 24 kila siku.
And at the end of the day, whether you're rich or you're poor, you spent them all.
Na uwe maskini ama uwe tajiri, mwisho wa siku hiyo masaa 24 mpaka umeitumia yote.
God gives that to everyone.
Kila mtu anayo.
But what will you get out of the day?
Na mwisho siku ikiisha wewe unapata nini?
If you just talk, if you just sleep, then you threw it all away.
Kama ulikuwa unalala tu ama ulikuwa unaongea tu, basi umetupa kila kitu.
So that leads to number 3.
Hiyo inatuongeza kwa namba 3.
God says in our work we should be diligent.
Biblia inasema katika kazi yetu Mungu anasema lazima tuwe na ujasiri kabisa.
Now this word diligent, it means paying attention, making the most of your opportunities, making sure your efforts are not wasted.
Yani kukua na ujasiri kabisa na kuhakikisha unafanya kila kitu kwa usawa kabisa, hakuna jambo lote limepotea mahali pale.
Proverbs says the person who is slack in his work is the brother to one who destroys.
Mithali inasema kwamba ule mtu ambaye anafanya kazi yake kwa ugoigoi analeta shida na ndugu yake anaribu.
Yeah, so what it means, think of a person has an opportunity. Let's say he's building a house.
Kwa mfano tuseme anajenga nyumba.
He builds it up.
Anajenga juu.
And then he destroys it at the end of the day.
Alafu mwishowe tena anaharibu.
Oh, what a strange thing to do.
Hiyo ni kazi ya aina gani ya ajabu.
What a waste of a day.
Umeharibu usiku mzima.
You built it up and then you destroyed it. Why will you do that? Okay. Now, here's another person. It's his brother. He has all the materials to build his house. He lies down and he sleeps. Or someone comes and he talks. And the day passes and it's gone. Now, what's the difference between those two brothers? They're just the same. One of them built and he destroyed. The other just wasted his time.
At
the end of the day, you have nothing. If you waste your time, you may as well build and destroy.
Ni kama mwenye amejenga na kaka kubomoa.
You're losing your opportunity.
Unaharibu fursa yako.
I'll say a sluggard, he does not plow in the season. So when the harvest comes, he finds nothing.
Mtu mgoigoi hapandi wakati ufao. Na wakati wa mavuno, hakuna kitu yanavuna.
You know that there are seasons.
Unajua kuna nyakati.
You know when the rain should come.
Unajua wakati mvua inanyesha.
You know when the month is to plant.
Unajua mwezi ya kupanda.
What if you say, not today, not today, not today, and you lose that month?
Ukianza kusema, mvua hata ni kama iko mbali, mwezi inapita tu hivyo inaenda.
Then you lose your harvest. There'll be nothing when the time comes.
Na wakati wa mavuno, wewe hauna kitu ya kuvuna, umepoteza kila.
Opportunities are always coming past us.
Fursa inakuja kila wakati inapita mahali tulipo.
To make sure you use them at the right time.
Hakikisha umetumia hiyo fursa kwa wakati ufaao.
Here's another one. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth.
Unyonge wa mikono ya mtu inamfanya kuwa masikini, lakini uwezo wa kazi ya mtu inamletea kitu.
He who gathers crops in summer is a wise son.
Yule ambaye anaweka chakula yake wakati wa kuvuna.
He who sleeps during harvest is a disgraceful son.
Na ule mtu ambaye analala wakati wa kuvuna ni mtu ambaye anata shida kwa wazazi.
There's nothing new in that verse.
Hiyo hakuna kitu nini hapo.
I said Proverbs, it repeats these things again and again.
Nasema kwamba methali inarudia hii maneno kila wakati na kila wakati.
Diligence is God's path to blessing.
Uwezo na nguvu na ujasiri na bidii ni baadhi ya baraka za Mungu.
A few final words, chapter 22 verse 13.
Pale 22:13.
It's telling us not to make excuses.
Inatuambia tusiwe na visababu.
There's many people who have nothing because of their own laziness.
Kuna watu ambao hawana kitu si kwa sababu ya uzembe wao.
But if you talk to them, they always have a reason.
Lakini ukiwaongelesha wana jambo la kukuambia.
They can always tell you why.
Wanaweza kuambia ni kwa nini wako hivyo.
There is one who says, there's a lion outside.
Mwingine kwa hapa anasema jiko simba hapo nje.
I'll be murdered in the streets.
Simba itanirarua nikiamka siku kwenda.
There's too much trouble, too much risk, too much danger.
Kuna shida mingi, kuna mambo mengi, kuna hatari mingi.
I can't try anything, it'll be too hard.
Siwezi nikajaribu chochote, ni ngumu sana.
Too many problems will come.
Kuna shida nyingi ambazo zinakuja.
So when you look at his excuses,
ukiangalia tu vile anavyoeleza sababu,
they don't make sense.
Hata vileti maana yote.
There's plenty of other people who are working their way up.
Kuna watu kama ambao wanafanya kazi. Kuna watu ambao wanafanya kazi njia zao juu, wenye wanaendelesha njia zao. Kuna watu wanafanya njia zao kwa juu.
Yes, work and progress are very hard things.
Kazi na kuendelea ni jambo nzuri.
It takes long, it can take years of effort to make progress.
Unaweza kachukua muda mrefu na miaka mingi kujistawisha.
It needs faith in God.
Katika imani katika Mungu.
It's easy to just give up.
Ni rahisi tena kukata tamaa.
It's easy to just watch the opportunities passing.
Ni rahisi sana kukata tamaa kuona fursa ikipita tu mbele yako hivi ienda.
But nothing good comes that way.
Hakuna mzuri ambaye inakuja katika njia hiyo.
We have to work with faith.
Lazima tufanye kazi kwa imani.
Our opportunities, they may be very, very small.
Fursa zetu zinaweza kuwa ni ndogo sana.
But we can still use them and trust God.
Lakini tunaweza tukatumia na kumwamini Mungu.
So work, something of great dignity, something of honor.
Kazi ni kitu ambacho kinaleta thamani.
Adam works in a garden.
Adam alifanya kazi katika bustani.
Jesus was a carpenter.
Kristo alikuwa seremala.
He's given us all very different places in life.
Ametupatia mambo tofauti katika maisha.
But whatever your place is, be diligent.
Mahali popote ulipo, kuwa mtu wa bidii.
So the message of Proverbs then is very simple.
Sasa hapa kazi ya methali ni rahisi sana.
It make a very big difference to Eldoret if people believe this.
Kama watu wanaweza amini maneno haya hapa Eldoret, inaweza kuwa na tofauti kubwa sana.
Well, let's show them the way.
Wacha sisi tuanze kwa kuwaonesha.
Amen.